Iyo umubonye
Yego bi
Uhinduka nkureba Iyo tumuvuze Kwifata ntubibasha Nyamara umbwira ko Ubari ngenge nyine ukunda Ese kuki yabije muhinduka Ndabizi wamukunze mbere yanjye Ariko nibikuraho kungubura uwanjye Ndagusabye mbwira ikintu kimwe Ese uracyamukunda Nizere ko ibyibuze unyumva Naje mu buzima bwawe Nawe waje mu bwanjye Hari ibyo twikomwa Ngo tudakomeretsanya Niba koko nkunda ziwukira nkwiharire Ndabizi wamukunze mbere yanjye Ariko nibikuraho kungubura uwanjye Ndagusabye mbwira ikintu kimwe Ese uracyamukunda aho kubabara ngo nawubabare nakure kukagenda wishimye nakwishima
Yego beat.